Unjani mfowethu mo ngiyabonga mfowethu impela bekuyikho ngifanele ngithi amen kulokho inkosi isibusisile kulokho kusa ngendlela engejwayelekile kakhulu benginento ethize engqondweni yami ebengizokhuluma ngayo futhi nje ngakushintsha khona ngo futhi lolo hlobo lwemihlangano engiluthandayo lobo bumnandi bukamoya ongcwele ungena nje ugeleza phezu kwesakhiwo bese kuthi-ke umoya ongcwele ezwe lobosuku ngiqagele kufanele ukuthi bekuyisiprofetho ngishilo abefundisi emva kwami ukuthi isikhathi sabo siyofika bebenikela ngomhlatshelo futhi kulokhu kusangani ngaphambi kokuba ngisho ngiqale kalukhuni ukulunga kukamoya ongcwele kwaphuma ngophakathi kwalabo befundisi wamemezela ukuthi baphulukisiwe zingo ukuzungeza lapho ngibatshele izimo zabo nezifo nokunye womuhla kanjalo na yena impela ungubaba omangalisayo sibonga kakhulu ngaye futhi manje kusasentambama inkosi Thanda sizoshintsha inkonzo kusukela kusasebusuku kuze kube kusasentambama futhi ngicabanga ukuthi lokho kuhle ukunikeza wonke umuntu ithuba ukugcina amabandla abo ehamba ngihlala ngicabanga ukuthi kungumsebenzi womkristu ukuma endaweni yakhe umsebenzi futhi ngaleyo ndlela ngenkathi sino nombuthano njengalona ngani nabazalwane abavumayo ukuvala amabandla abo futhi bathumele abantu babo ngale ngiyanitshela nonke ninazivakashi lapha manje olapha ngaphandle kwedolobha futhi kude nala mabandla uye esontweni kusasa khetha nje okuthandwa nguwe kunesigejane sikahle sabafowethu lapha namanye amabandla hle akholelwa kuleli vangeli elifanayo esilishumayelayo bamile lapha futhi bayajabula kuba nani kosonto sikole babo kusasekuseni namabandla abo kusasebusuku futhi manje eqiniseka kwethamela ibandla elithile ibandla olikhethayo ngiqedela abazalwane unitshelile lapho abenze khona ohlobo oluthile lwamalungiselelo okusho ukuthi bakuphi nokuthi kuthiwani ngakho ngokuvamile bakwenza lokho futhi nimenyiwe kuwo wonke futhi ngakho manje ibandla noma ngabe uyakuphi esontweni iliphi olimele noma yini ofuna kuyenza awu lokho lokho kuzoba kuhle nje
now I see him getting into movies or something so
manje ngiyababona bengena emabhayisikobho noma kuthize ngakho kukhona umoya omkhulu phakathi kwabantu imvuselelo enkulu ibonakala ihamba ngale ndlela ngithemba ukuthi akusoze kwalahlekelwa yilowo moya omuhle obusemhlanganweni kulokhu kusa lokho lokho kuyinto ngempela lapho ubona ukulunga kukankulunkulu nomusa wakhe ukuza futhi usibusise futhi enze izinto azenzile kulokhu kusa manje uma inkosi Thanda kusasentambama ngifuna ukukwenza njengo umbuthano omuhle wamakristu futhi nje makuthi wonke umuntu aphume sizoshumayela nje intshumayelo yokuvangela kusasentambama uma inkosi Thanda futhi mfowethu Leo indoda yethu yezincwadi wathi futhi Branham ubufanele ushumayele kanye ezansi lapha kulaba bantu njengalokho kwakudala ukushumayela kwasemahlashaneni amasasafrasi inkosi iyinhle kithi sifuna niphenge mabhayibhelini enu manifesta noma nje nibhale indikimba phansi ngisanda kuthola ivesi nje ukuba ngilifunde kuluka isahluko sokuqala ivesi lamashumi amathathu lesikhombisa
For with God nothing shall be impossible.
Ngokuba kukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu.
And Mary said, Behold the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word.
Maria wathi, Bheka ncekukazi yenkosi, akube kimi njengezwi lakho, ingelosi yamuka kuye.
Let's bow our heads just a moment.
Sikhothamise amakhanda ethu mzuzwana nje.
Our heavenly Father, Baba wethu
wasezulwini size egameni lenkosi Jesu kuzocela umusa nentethelelo yamaphutha ethu. Sizokhuleka kulobu busuku nkosi ukuthi uzoqhubeka nokusivakashela kulokho ukuvakashelwa okukhulu kukamoya ongcwele wakho ukuze zibonakalise wena ukuqobo uphila uze ubonakale futhi esimweni somzimba ekufikeni kwesibili. Siyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uma kungaba khona noma ubani phakathi kwethu ongakaze akwemukele namanje njengowabo othendekayo umsindisi othendekayo ukuthi kulobu busuku kuzoba yileso sikhathi lapho bezokwenza lokho konke okwenele yebo nkosi ngiyakholwa labo abaqale ngaleyo ndlela futhi abangakafiki empaphathizweni kamoya sikhulekele ukuthi bona futhi bazozinikela kulobu busuku empaphathizweni kamoya ongcwele izolo kusetasi jabule kakhulu Nkosi ukukubona uphuma phakathi kwabantu labo abaphakamisa izandla zabo ukuthi bebengenawo amakhadi omkhuleko. Sibone umoya ongcwele wakho omkhulu uphuma futhi uphulukise abagulayo nabahluphekile futhi ubabize wena njengoba nje wenza ngenkathi uhlala emzimbeni wenkosi yethu uJesu Kristu. Ukhombisa ukuthi usesebandleni lakho abantu besukuma ezinhlakeni futhi behamba nalabo ababefa ethembeni lokugcina bakubonile kukhanya kukaNkulunkulu futhi bakwemukela basuka bahamba bephulukisiwe. Umhlangano omkhulu kulokhu kusa enhlanganyelweni nomoya ongcwele njengoba sihle izindawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu oNkulunkulu sikuthanda kanjani lokho. Futhi sikhulekela ukuthi uzosipha izibusiso zakho zasezulwini kulobu busuku. Ungabuki phezu kokungafaneleki kwethu Nkosi ngoba sifanele futhi akukho lutho ebesingakwenza ukuba sifanele noma yini. Ngakho-ke siyavuma ngokuzithoba ukuthi sinephutha futhi asilungile futhi wena wedwa ulungile futhi sizegameni leNkosi Jesu njengoba isiyalile isethembisa ukuthi siyokuthola esikucelayo. Nkulunkulu ngizocela into enkulu kuwe futhi ngikholekela ukuthi umoya ongcwele uzohlela yonke inhliziyo lapha kulobu busuku. Uma bedinga kuphulukiswa baphulukise Nkosi, noma yini abakudingayo babe khona Nkosi, futhi ungangikhohlwa emuva lapha, ungakhohlwa yilesi sikejane esithandekayo sabefundisi Nkosi. Busisa amabandla abo kusasa kwangathi angaba khona agcwale phama nje nomoya kaNkulunkulu uhamba kuwo kwangathi kungaba khona boboka kwemvuselelo yefashini endala kulelizwe lapha futhi nje kunqamula isizwe. Busisa bonke abantu ndawo zonke baba manje njengoba ngifundela amazwi yambalwa ngikholekela ukuthi uzowabusisa ezinhlizweni zethu. Siyacela egameni lenkosi Jesu, amen.
The morning sun was just coming up over the hill.
Ilanga lasekuseni lalikhuphuka nje phezu kwegquma lapho ihamba ngendlela yakhe kwesincane sitalade sijwelekile ehle vele egqumeni lapho ayehlala khona. Futhi lapho ihamba ephethe imbiza yamanzi ekopheni lakhe, mhlawumbe wayecabanga izindla njengabesifazane abasebasha ngokwejwelekile cishe ngalowo nyaka bengahamba becabanga. Futhi wayesendleleni yakhe eya emthonjeni wasemzini ukuyothola amanzi ahlinzekwa nsuku zonke. Siyatshelwa ukuthi unina wayesewafa, ngakho wathi nji ukuzigcina ekhaya lapho yedwa noyise osekhulile. Futhi wayecabanga ngayizolo. Kufanele ukuthi kwakungosuku lokuqala lweviki emva kokuba babenenkonzo yesabatha nelanga liphakama kahle impela futhi likhwela ezibhakabhakeni zasePalestine ezilihlaza nobumnandi bezimbali lapho ilanga liphuma. Leso simo sendawo lilophunga limnandi lezimbali nezimbali ezinuka kahle njengoba kushisa kuyomisa amahora ambalwa nje ngaphambi kokuba liyomise. Futhi ngiyasithanda leso sikhathi sasekuseni, ngicabanga ukuthi sifreshi. Ngiyathanda kuphuma ngiye ezingadini. Ngicabanga ukuthi umfundisi ubefanele eze emsamo engasindwa yinqwaba yokunakekela kodwa ephume ekuhlumeleleni bobukhona benkosi. Uphume kusesekusele kakhulu emva kokuba wonke amademoni aseyolala nombuthano wasebusuku usuthi awuphele. Bese kuthi-ke kuzinze futhi kuthule futhi uhogele lelo phunga elimnandi ubumnandi. Futhi ngikhona ukuthi uba umfundisi ubengahlala nje phambi kukaNkulunkulu aze angene epulpiti. Ubeyofika njengephunga elimnandi egcotshwe ngomoya ongcwele ukuletha umlayezo kaNkulunkulu kubantu abanezinhliziyo ezilambile abalindi. Lapho ehla endleleni yezinyawo, ngiyakholwa noma ngingahle ngisho lokhu njengomdlalo omncane wasesiteji ukuthi wayecabanga ngalokho kwenzeke izolo. Emva kokuba sebevela ebandleni ngani kwakuyisiko ukuthi umyeni wakhe ababethembisene uJosefa wayezoza naye ekhaya ngalolo suku ezodla idina. Futhi lapho idina selilungisiwe ngani babekade benedina labo. Futhi njengokwejwelekile bahlala phandle ekosini bebuka ngaphesheya kwesigodi esincane ngaphesheya kwelinye icala legquma. Joseph was a carpenter. And knowing that he was going to marry the fourth wife, he was married to the fourth wife. And he was going to marry the fourth wife. And he was going to marry the fourth wife. And he was going to marry the fourth wife. And he was going to marry the fourth wife. And he was going to marry the fourth wife. And he was going to marry the fourth wife. And he was going to marry the fourth wife. And he was going to marry the fourth wife. And he was going to marry Ngoba wayenga ufuni msebenzi wokuphuthuma kulona ufanele abe amafasikela fanele angene khaxa kahle nje neminyango kahle nje singathingi yabona ngikathi ngena esangweni kungahle kuba ngakukade kuyisimo senhliziyo enkulu ukuze kuthi lapho ngena enze isango ngomfanekiso wenhliziyo izimbali zizungeze yindlu futhi babe kuhlelile lokho isikhathi esithile selokho bathembisana futhi babe phumelela lapho ngesithi ngesonto ntambama futhi bahlale phansi kho ni futhi babuke ngaphesheya nje lapho ikhaya labo lakusasa liyoba khona futhi njengesiko babekhuluma ngenkosi ngoba bobabili babengamakholwa amakhulu kuNkulunkulu futhi leli sonto lalingenikhethekile lapho bephuthuma idina futhi bageza izitsha noJosefa wayesevele ehlezi egosini ngenkathi uMariya efika futhi kufanele ukuthi kwakuyingxoxo into enjengaleyo njengoba babevame ukukhuluma ngendlela indlu eyayime ngayo nokuthi nje kwakuzobukeka kanjani Jani no rabi babeza na boeka ya bezodla itina. Kodwa esikhundleni selokho bawela endabeni yomlayezo wasekuseni ababewuzwile kurabi odumileyo ohloniphekile. Futhi mhlawumbe kwakungumariya wathi Josefa bekungesiwo yini umlayezo oshayayo lowo kulokhu ukusa urabi awushumayelile melusi wethu othandekayo na.
Oh,
Joseph kufanele ukuthi wathi lowo bekungumlayezo oqhamile ngikuthande kakhulu ngenkathi ekhuluma ngalowo Jehova uNkulunkulu omkhulu owahola abantu bakithi baphuma eGibhithe.
Did it not thrill you when you read the scrolls?
Agogokhoqhumisanga yini ngekathi efunda imibhalo egoqwayo kwaThedosi ngekathi bekhishwa nokuthi uJehova wabahola kanjani ngensike yomlilo na? Futhi nje babengenayo inkombandlela yokuhamba kodwa bahamba ngokuhola kukamoya. Oh Maria bekungeke yini kube kuhle kakhulu ukuthi uma besingaphila zonke izimpilo zethu sibheke leyo nsike yomlilo futhi siholwa njengoba babenjalo na. Lokuthi kanjalo ukuthi ngenkathi bedinga kudla wanisa imana ivele ezulwini babenesinkwa kwase kuthi-ke lapho sebedinga inyama waphephetha izigwaca ezivela ugwini zagcwalisa umhlabathi. Futhi ngenkathi bedinga amanzi wayenedwala elishayiwe ngenkathi begula wayenenyoka yethusi ibe ukubuyisana ngokugula kwabo futhi oh kwakukuhle kanjani.
But he said, sweetheart, I believe he spoiled the whole thing.
Kodwa wathi Thanda ngikhole ukuthi wone yonke into ngekathi ethi kodwa maye uJehova akasakwenzi lokho.
Somehow or another I've always believed that
ngandlela thize enye bengihlala njalo ngikholwa ukuthi uJehova uhlala efana njalo angeke nje ehluleke.
And I believe that the reason that we have
futhi ngikholwa ukuthi isizathu esinazo siphile ezinsukwini esikuzo ingenxa yokuthi abantu bakithi ulahlekelwe ukukholwa kuJehova. Ngiyakholwa ukuthi akafi futhi akagugi futhi ashabalale yena nje kalula unguJehova ofanayo futhi akalindele thina. Ngicabanga ukuthi bengingadelela noma ngingamhloniphi urabi ohloniphekile. Kodwa ngenkathi esho kulokhu kusa emlayizweni wakhe ukuthi uJehova akasazenzi izimangaliso ukuthi into kuphela efuna siyenze ngokungukuba size esontweni futhi sikhokhe izishumi zethu siphile impilo enhle njengoba besingakwazi futhi uyosiyisa ekhaya enkazimulweni kulukhuni ukuba ngikukholwe lokho Maria. Ngikholwa ukuthi uJehova ufune sihambe naye njengoba benza ngalolo suku. Futhi kona-ke kufanele ukuthi uMaria wathi oh Sithandwa uyazi yini sifanele sifunde imibhalo kuqala. Awu uma uke waba sekhaya lasePalestine futhi ubone ezinye izimpawu zakudala zasendulo izincwadi zeBhayibheli zazigcinwa njengekubizwa ngokuthi umbhalo ogoqwayo ugoqwe njengenduku futhi babeyigcina esitsheni njengopasikidi kadode futhi bavele nje bayinamathisele phansi kulesi sitsha futhi njengombhalo ogoqwayo ka-Isaya umbhalo ogoqwayo kaJeremiya nabo bonke labo baprofeti babephakathi lapho futhi ngakho akwenza-ke mehluko ukuthi yimuphi ababe ufunda ngoba babazi ukuthi konke kwakumiswe nguNkulunkulu ngoba kwakungaba prophet babo ngakho Joseph wathi awusithanda sami ubunga ungangena bese uthela omunye wemibhalo egoqwayo na wavele nje ngenhlanhla wafinyelela phakathi ukuba athole umbhalo ogoqwayo futhi wawukhipha wathi awusithanda namhlanje kubonakala sengathi sifunda incwadi kaIsaya ngakho wadonsa wavula umbhalo ogoqwayo noJoseph uqala ukufunda nengqondo yakhe amehlo akhe awela phezu kwale ngxenye intombi yokhulelwa futhi iyozala indodana bayobize igama layo ngomluleki uNkulunkulu namandla inkosi yokuthula uYesu ngunaphakade futhi lapho efika ezantsi ekupheleni elincane ninikazela intombi lihlezi eceleni lathi umzuzwana nje Joseph asithandwa uchaza kuthini umprofethi ngokuthi intombi ikhulelwe na awujoseph angahle ukuba washe lokhu sithandwa lokho nje kuthe kuthula kancane kimi angikuqondi kodwa ngiyakukholwa kuyilokho nje ibhayibheli lakusho angazi ukuthi kuyoke kwenzeke kanjani kodwa siyakwazi lokhu sithandwa siyazi ukuthi u-Isaya wayengumprofethi kaJehova ngakho-ke ecotshwe ngomoya ongcwele kaNkulunkulu phezu kwakhe akakwazanga ukuprofetha ngokungeyisikho ngoba wazalwa engumprofethi futhi siyazi ukuthi amazwi akhe aqinisile futhi ngenkathi ethi intombi iyokhulelwa lowo kwakungesuye u-Isaya lowo kwakunguJehova wethu lo Jehova uyakwazi ukwenza noma yini athi uyoyenza futhi lapho bekhuluma ngakho futhi kwehle njalo ukuthi igama lakhe laliyobizwa kanjani ngokuthi umluleki inkosi yokuthula uNkulunkulu namandla uyise ngunaphakade nombuso yakuba semahlombe akhe futhi umbuso wakhe awuyikuphela kanjalo njalo owesifazane wathi kufanele kube yilowo ofanayo umprofethi uMose asethembisa yena inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi onjengami ngakho-ke kufanele kube ngumesiya ujoseph wathi ngikhona ukuthi ababhali bangomusha ngaleyo ndlela ukuthi lona kuzoba ngumesiya owayezofika futhi lapho ukuhlwa kwedlula inkonzo yasebusuku yasandela ngani baqhubeka babuyela esontweni futhi kwakungokusa okulandelayo ukuthi wayehamba eyofuna amanzi wayesizwa isando ngaphesheya kwendlela lapho isaha lapho ujosefa ayakha khona endlini yabo futhi lapho evuka futhi waba nesidlo sakhe sasekuseni futhi wahloma imbiza encane kwephindi lakhe waseqala ehlela emthonjeni womphakathi womuzi manje ukuba besinesikhathi bengingathanda ukuhlala kulowo mthombo wesikhashana kodwa sinaso isikhathi ngakho lapho wayihamba nekhanda lakhe libheke phansi ecabanga akakwazanga ukubusosa engqondweni yakhe futhi wathi lokho kuphawula ujoseph akwenzile kimi ngenkathi ngimisa kulowo mbhalo ka-Isaya wesishiyagalolunye isithupha nokuthi usho kanjani kimi sithandwa uyazi ngicabanga ukuthi wena ngangihlale ngicabanga wawungowesifazane omuhle kunabo bonke ngake ngambona kodwa ngandlela thize emizuzwini embalwa edlule ube muhle kakhulu kunaninini awakho amakhulu amehlansundu ayacwebezela futhi njengenkathi siphathala umbhalo ngabe kukuxhuxhumisile na noma kwenzekeni na awu wayemangala kwakuyini leyo ngenkathi ethi umntwana uyazalwa indodana iphiwe na ngiyamangala ukuthi yini engenze ngazizwa ngendlela engizizwe ngayo na futhi njengalo nkathi lapho intombi encane yayihamba yaqaphela into ethize elokozayo futhi waqalaza futhi kufanele ukuthi kwakuyilanga wathi lokho okukhanye edwa leli phezulu egqumeni eliwugwadule lapho ndawo futhi lapho eqhubeka ngendlela yakhe ecabanga ngalokho okwakwenzeka nalokho ababekade bekhuluma ngakho wajika ekhoneni elikhuphukela emthonjeni womuzi lapho amanenekazi ehlangene khona phandle lapho kusesekuseni kakhulu futhi ehlise amabhakede awo noma wona izitsha zobumba zawo okufana kakhulu nesitsha sobumba noma ujeke unentamo ende izibambo ezimbili zazinehugu ababelihuka ngaphansi kwawo nesikwedlo babe sisa ujenge wenziwe ngubumba ngani wacwila babegwedla amanzi abuyile phezulu bese ke bewabeka phezulu phezu kwamakhanda awo futhi ahambe ngo abuyile ekhaya futhi mhlawumbe ephethe amagalani amahlanu noma ayisithupha amanzi enele usuku ngaphandle uma ayewasha kwasekuthi-ke ngokwejelekile ayeya ezindaweni ukuyowasha manje lapho ejike khoneni wabona lokho kukhanya kulokoza futhi lapho ebuka ngenkathi wayedingeke edlule kwencane indawo eyingcingo lapho umuntu oyedwa nje ayengadlula khona.
There stood Gabriel, the archangel. It wasn't the sun.
Nakho kumuGabriel ingelese nkulu kwakungesilo ilanga iSN wabona kubonisa yayimlandela futhi yahlangana naye lapho yayimthele khona endaweni lapho ayezodingeka abheke kuyo futhi wabheka futhi konke yayingokukhazimulayo kokukhanya ngakuyo kwethisa intombi encane futhi yakungabazeki yadumela imbiza yayo yamanzi nalawo mehlo amakhulu egqelezela abuka ingelosi enkulu. Yathi yethi Maria noma yema ubusisiwe kakhulu phambi kukaNkulunkulu wo ngiyakuthanda lokho.
That little woman in the meanest city that
no one was if as an umncane emzini ophansi kunayo yonke eyayikhona ezweni ngaleso sikhathi owaziwayo ubuzo phansi kunayo yonke empeleni ePalestine futhi phakathi lapho wayephile impilo enjalo uNkulunkulu waze wamkhethela umsebenzi othize ayezowenza.
She looked into his face.
Lapho wabuka ebusweni bayo futhi kwamethusa.
You know, it's usually
niyazi ngokuvamile kunjengoba sicabanga ngalezo zinto iBhayibheli lathi uma kukhona ubudingiswa uma kukhona ubumsulwa zindlane ngalezi zinto. Ngicabanga ukuthi isizathu singaboni okunye kwakho kunoma senza sinezingqondo zethu kwezinye izinto eziningi kakhulu. Ngicabanga ukuthi izingelosi beziyolokhu zibonakala kithi uma kuphela besigcina izingqondo zethu phezu kwazo. Kodwa sicabanga ngenye into lapho esiya khona uhlelo luthize esizofanele silubuke noma ukuthenga okuthile okufanele sikwenze. Kodwa imibhalo yethu yasitshela funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe nazo zonke lezi ezinye izinto ziyonezelelwa kini. Futhi lapho khona-ke ngenkathi sibona lokho ukuthi yathi wena unomusa kakhulu phambi kukaNkulunkulu. Futhi siyaqaphela futhi ngifuni ukushiya lo mbhalo kodwa kwakunguKlophase nomngane wakhe besendleleni eya e-Emawuse njengoba babehambisana lapho bedabukile bekhuluma ngoJesu bethelwe futhi efile. Nezindaba ababezizwile ngaye ebuswa kwabafileyo futhi abakukholwanga endleleni eya ngale bebuyela emuva mhlawumbe beya emsebenzini ngomsombuluko ekuseni. Endleleni ebuyayo kwakungekathi besacabanga ngaye ukuthi wabonakala kubo waphuma ezihlahleni futhi ukuqala kukhuluma nabo njengomuntu ojwayelekile nje. Wathi, oh, kungani nikhandleke kangaka na? Yini engalungile ngani na? Bathi, uyisihambi nje lapha na? Uyakholwa manje lokhu kuthi ukunamathela kodwa abantu ababehambe naye futhi bakhuluma naye futhi bahamba usuku lonke naye emva kokuvuka kwakhe uJesu ofanayo futhi bengamazi na?
He will reveal himself.
Uyozembule kunoma ubani azomembulela. Oh, ngiyakhuleka kulobu busuku ukuthi uzosusa izitsitho kuwo wonke amehlo ethu.
I will come into this building and reveal himself in the power of
his. Uzongena kulesi sakhiwo futhi azembule emandleni okuvuka kwakhe ukuze wonke umuntu yambone isoni njengomsindisi wabo abagulayo njengomphulukisi wabo.
And we notice that he walked with them all day.
Futhi siyaqaphela ukuthi wahamba nabo usuku lonke waseke esenza sengathi wayeya kwenye indawo noma edlula futhi bamphoqelela ukuba angene. Oh, ngiyakuthanda lokho ukumphoqelela ukuba angene. Oh, Jesu, ulapha ebandleni kulobu busuku. Ufanele uye ekhaya nami. Ngifuna ukukuthatha ngikuyise ekhaya lami. Angifuni neze kulahlekelwa yilo muzwa wobukhona bakho.
Let me take you home.
Mangikuyise ekhaya futhi ungene futhi uhlale nami. Ungalokothi ufunde kulahlekelwa yilo muzwa. Bekungeke yini kumangalisa lokho na? Niyazi ngifuna kuma lapha emlayezeni wami umzuzwana nje futhi ngisho izinto ezikhazimula kakhulu esengake ngazibona zenzeka kungekathi okuthize kungigcoba ngifisa sengathi bengingahlala kuleyo ndawo sonke isikhathi. Nafunda encwadini ngalobo busuku kungekathi uhlanyalo uma lugitibele msamo enhla lapho kuba lungibulale ngokukuphi ePortland wawulapho mfowethu Jack noma kwakungu umfowethu Brown waye lapho ngikathilo lohlanyela ugitimela ukuzongibulala futhi lwesabisa ukukwenza umkhulukazi umfomkhulu futhi esekhundleni sokuzonda indoda ngayithanda yayingeke kwenze lokho mhlawumbe yayindoda inomndeni njengoba nginawo futhi yayingeke kwenze lokho kwakungudevele kuyo owayenza lokho futhi ngenkathi ngithanda ngangingasayesabi ngalo nkathi uthando luxoshwa kwesaba kungenkathi ungathanda nizwile indaba ngomama ophuzamu omdala ekhuphukele endlini uthando uthatha uthando kunqoba ngesikhathi leyo nkunzi yayizo ngibulala phandle lapho edlelweni yagijima yakhuphukela kimi ngqo futhi kwakungesikho ukuthi ngangiyizonda ngangingumqaphuzi nyamazane ngafinyelela ukuba ngithathe isibhamu futhi ngangisishiye emotweni yami futhi ngajabula ukuthi ngakwenza kamuva yagijima yenyuka ngase ngicabanga awu uma ngifanele ngife ngingahle ngife ngibhekene nayo ngikwazi ukuyibalekela akukho lutho ukuba ngisuke endleleni futhi nje ngalo nkathi ngacabanga awu uma ngizodingeka ihambe ngifuna kuhamba ngiyibuka futhi lapho sengikwenzile yagijimela kimi ngoba yayizo ngibamba noma kanjani futhi yayineketango lileyo ngikhalelelayo yabulala nje indoda eyikhalade amaviki ambalwa angaphambi kwalokho ngakhohlwa ngayo ikulelo dlelo ngangizoya ngale ngikhulekele indoda egulayo yaphosa idolo layo phansi kanje futhi yakhwisha uthuli yabonga futhi nansi iza futhi angazi ukuthi kungani kodwa ukuthize kwenzeka njalo lapho ukuphulukisa kwenzeka kumbe noma yini kulokuthize okwenzekayo uthando luyangena lokho futhi nje lususa konke okunye endleleni konke kutshela mfowethu ngaba nayo yonke isayensi yezenkolo oyifunayo kodwa nginike uthando kwaso sonke isikhathi selokhu kwaba ngokukholwa ngabona lowo mfudlana amanxeba akho agelezayo ahlinzeka uthando luhlengayo lube yingcikithi yami futhi kuyoba njalo ngize ngife uthando ukuba kuphela bengingaphila kuleso simo sendawo ngaso sonke isikhathi futhi lapho lokho kungishaya ngathi sidalwa sikankulunkulu ngincike kukankulunkulu ngisendleleni yami ngale ukuyokhulekela omunye wabantwana bakhe abagulayo manje ngisezweni lakho ngisendleleni lakho lapha bengingaqondile kukuphazamisa kodwa egameni lika Jesu Kristu ubuyele emuva futhi ulale phansi angizukukukhathaza futhi yayibukeka sengathi yayiza nansi iza ngamandla ayo onke nje ngavele ngama ngathuledu ngingesabi kunoma nginjalo khona manje futhi lapho isifike cishe ngamafidi amathathu kusuka kimi yama yangibuka yabukeka iphelelwe ngamandla kakhulu ngapha nangapha yaphenduka yahamba yaya ngale yalala phansi ngedlula ngakuyo phakathi kwamafidi amabili ngahamba ngaqhubeka ngconga kuyo uthando luyanqoba okuthize kuyenzeka okuthize kuyenzeka ngobunye bosuku nganginitshela ngokuthi ezansi eMexico ngenkathi umfowethu Jack wayelapho ngokukhona ikhehla laseMexico lenyuka emsamo laliyimpumputhe ngokuphelele nomfo omdala ompofu okwakhe ezomnotho zabo zibhalanse kabi kakhulu futhi abanalutho abangaludla lo mfo omdala wayengazigqokile izithathulo nesigqoko esidala esandleni sakhe sithungwe ngezintambo futhi elidala ijazi libukeka limanikiniki nebhulukwe ecishe lize lifike emadoleni akhe nezintuli zigcwele kukho konke uze ihambe enqamula emsamo ephethe irosari elincane esandleni sakhe isixheke esincane sobuhlalu futhi wafika phezulu kimi esho ukuthile othile wayemhola futhi ngama ngambuka until you can feel another man's condition you can never help him uze uzizwele isimo somunye umuntu awusoze wamsiza kunjalo ingaleso sizathu uNkulunkulu alithanda kangaka izwe waba nokuzwelana ngalo ngase ngimbuka ngakucabanga nango mhlawumbe isikejane sabantwana abancane ndawo ndawo esebenzela amapheso ambalwa ngosuku futhi manje emva kwakho konke lokhu mhlawumbe omunye akakaze abe nokudla kumnandi empilweni yakhe futhi lapha kuleso simo manje velo ibiyimbi kakhulu kuye noma isimiselo sakhe simphuphuthekisile futhi waye ngiphakamise ngiyalo lwami eceleni kwakhe ngacabanga lapha ngimi ngigqoke isudu enhle nephele zicathulo iphele ihlele zicathulo futhi angazi noma wake waba nephele zicathulo empilweni yakhe ngacabanga lokho akulungile nginepheya ekhaya nginenye isudu ekhaya leyo ndoda inelungelo nje impela kukho njengoba nginalo ngabeka ngiyalo lwami eceleni kolwakhe ngacabanga ukuthi ngiyomnika izicathulo zami ngaphambi kuba ngisho noma yini ngani unyawo lwakhe lwalukhudlwana kakhulu namahlombe akhe akhe ebanzi kakhudlwana angikwazanga kumnika ibhantshi lami ngacabanga nkulunkulu ngingamenzelani na ukuba ubaba wami omdala wayephilile wayeyoba cishe neminyaka yakhe kwakuyini na ngena khona manjalo kukhona kwenzeka ngaqala ukuzwa lobo bukhona bothando ukuzwelana nekhehla wasithila ubuhlalu obuncane futhi uqala ukumpongoloza yethi Maria mama kaNkulunkulu ubusisa ngathi lokho akudingekile vele ububeke eceleni futhi wathi kumfowethu Espinosa uphi umphulukisi na ngifuna ukumbamba futhi ngathi mtshele nje akhothamisa ikhanda lakhe ngagaxa umfo mdala ngaqala ngathi inkosi Jesu leli lipofu ikhehla ngikwazi ukulinika izicathulo zami angeke lizigqoke angikwazi ukulinika ibhantshi lami kodwa inkosi uNkulunkulu nguwe kuphela ongalisiza manje ungalinika into ezolilingana lokho ngikubona kwamehlo yilokho elikulangazelele futhi kungaphezu kokuba ngisho lokho ngeza umunye empangoloza gloria adios futhi yilapho ke yayikwazi ukubona kahle njengoba ngangingabona igijima enginqamula emsamo ngamandla ayo onke futhi ngobuso kubulandelayo kwakukhona inqaba yezingubo izikhafu ezindala namaphinifa namabhantshi amadala nezindwangu nezigqokozi inqabelene lapho ziphindwe kabili noma kathathu zizinde njengalokhu lapha futhi zithi aziphakame kangako ukuthi ngike ukuthi baze bamtshela kanjani ofanele angazi kodwa yini na babone into ethize oh lapho ukuthile kwenzeka kukhona kwenzekayo okungaleyo ndlela kumariya ngalokho kusa kufanele ukuthi kukhona kwenzeka ngenkathi ecabange ngayo futhi lapho wabonakala ebukhoneni bakhe
It was the same thing with Moses.
Kwakuyinto efanayo ngoMose njengoba kwakunjalo ngoMaria yathi uzokhulelwa isizalweni sakho futhi uzalo umntwana.
Now she knew the angel's message.
Manje wayazi ukuthi umlayezo wengelosi wawungokombhalo. Ngikatshela ukuthi kwakunohlobo luni lwengelosi eyabonakala uma lo mlayezo wengelosi ungekho ngokombhalo nezithembiso zikaNkulunkulu uyeke kanjalo. Kube khona zonke izinhlobo zezingelosi ezivelayo yonke into futhi ziletha zonke izinhlobo zemilayezo uma ingelosi yenkosi engiyinceku yayo ibingeza uma leyo ngelosi ibingafika akulindaba ukuthi yayibukeka kanjani ifana nensika yomlilo ukuthi yayibukeka kanjani ifana nokukhanya uma umlayezo wayo ungazange ufakazeke ngaleli izwi bengiyoyiyeka futhi ngiyiyeke ibe ngentalekisiweyo ifanele ibe kulokhu uJoseph Smith niyazi wabona ingelosi washo kodwa ayizange ifakazelane ngezwi Futhi Maria wayekwazi lokho wayesanda kufunda nje ngayizolo uIsaya wesishiya kanelunye isithupha ukuthi kukhona kwakuzokwenzeka futhi wayazi ukuthi kwakusendleleni yakho ngalo nkathi uMose ngokufanayo ngenkathi eselahle honke amathemba ngesayense yakhe yezikolo futhi wayengemuva kokwatulela usayizimvuzi kaJethro futhi ngolunye usuku wabona ibhola lomlilo lihlezi sihlahleni emuva lapho futhi uyenyuka futhi wakhumula izicathulo zakhe njengoba wayeyaliwe futhi walalela ukuze abone ukuthi kwakuyini kodwa ngenkathi ebona leyo ngelosi yayingokomphalo yathi ngikuzwile ukukhala kwabantu bami futhi ngisikhumbulile isivumelwano sami Wayazi ukuthi uNkulunkulu wenze sithembiso futhi kwakuleyo kwakuyingelosi eyayizohamba naye. Ngiyasikhumbula isithembiso sami lesivumelwano sami. Ngizibonile izinhlupheko zabantu bami futhi ngehlile ukubakhulula. Mose wazi ukuthi kwakungesiso isakhe ngenxa yalokho ngehlile ukuba ngibakhulule. Woleyo ingxenye enhle ngiyehla ngibanga umlomo wami nje ngakho wabona ukuthi kwakungokombhalo ngokoqobo. Futhi uMaria wabona ukuthi kwakungokombhalo ngokoqobo ngokuba ngayizolo bekade ekufunda mhlawumbe embhalweni okoqwayo njengoba umdlalo wethu omncane wasesiteji uhamba ngiyalitshela kuyakhokhela kufunda izwi likaNkulunkulu nsuku zonke manje uJesu wathi hlaleni imibhalo ngokuba kuyona ithini nokuphila kuphakade futhi yiyo efakaza ngami ngenye njele wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami lokho kokufanele kwenziwe ngenkathi efika kunake ningangikholwa kodwa uma ngenze imisebenzi nakuba ningangikholwa kholwani imisebenzi ngoba yiyo ethunyelwe nguNkulunkulu sibheke isivakashi sasezulwini ngalolu suku isithembiso sikaNkulunkulu yembathano kujulile kwenu ukucabanga kokomoya ngokushesha bandla futhi kubulane manje sibheke isivakashi futhi baningi abakushoyo kodwa indlela kuphela esiyoyazi ngayo lesi sivakashi sasezulwini ngoba siyofakaza ngezwi kunjalo impela wayazi ukuthi leyo ngelosi yayivela kuNkulunkulu ngenkathi ebone isenzo sayo wayibuka kufanele kube yingelosi yathi ngingugabriyeli ngimi ngakwasekunene sikaNkulunkulu manje lapho uNkulunkulu elungiselela ukwenza ukuthize uthumela isithunywa njalo ubehlale njalo uzokwenza njalo uGabriyeli wamemezela ukufika kokuqala kukaKristu uGabriyeli uzomemezela ukufika kwesibili kukaKristu kunjalo into ethize enkulu ilungiselela ukwenzeka futhi siyaqaphela le ngelosi ngenkathi ethi yethi Maria futhi yamtshela kokuzokwenzeka akayingabazanga ngoba wayazi ukuthi yayingokomphalo ngokuphelele ukuthi kwakufanele kube ngaleyo ndlela manje sibheke isithunywa kulolu izinsuku zokugcina ngoba uJesu wathi kuyoba njalo ngoba bonke abaprofeti bathi kuyoba njalo Malaki wathi kuyoba njalo bonke abaprofeti ufakazile uJesu kuzo impela isithunzi sasiphambano wakhuluma kakhulu ngokufika kwakhe kwesibili kunoma enza ngokumuka kwakhe futhi lapho sibone lezi zinto ziqala kufezeka kungcono sihambe siyohlola umbhalo ngoba wathi kuyoba khona uKristu bamanga bavukayo nabaprofeti bamanga futhi uyobonisa izibonakaliso nezimanga ngokuthi kuyodukisa nabakhethiwe impela uma kwakunokwenzeka uBilly Graham washo emlezweni lapho emavikini ambalwa edlule sekuvele kubadukisi labakhethiwe impela yehluka kumvangeli angeke kudukisa abakhethiwe impela ngoba bakhethwe nguNkulunkulu uJesu wakhuluma lokho ngezinsuku ngaphambi nje kokufika kwendodana yomuntu kuyoba njengoba kwakunjalo eSodoma futhi njengoba sekuthathile ngaphambili lokugcina leli kuleliviki ukuthi kwakukhona ingelosi yafika eSodoma izintathu zazo ngezigaba izintathu zabantu esinye sazo kwakungabaseSodoma esinye kwakuyibandla elisivivi esinye kwakuyibandla elikhethiwe nelibizelwe ngaphandle uAbrahama neqembu lakhe uLoti neqembu lakhe neSodoma neqembu labo bonke ezimbili zazo zedla abavangeli bedla ukuyoshumayela eSodoma futhi ukukhipha lelo qembu labantu lamakholwa ezansi lapho nje wakhipha abambalwa babo God yasiyaqaphela ukuthi lowo owahlala ngemuva ebandleni elikhethiwe wakhombisa isibonakaliso futhi kwakunguNkulunkulu enza lokho kwakungesiye inganekwane kwakungesiwo umzimba moya udli udla inyama yethole futhi udla iqebulengwane isinkwa sombila nebhotela kulo futhi aphuze ubisi oluvela enkomazini umzimba moya udli uphuze kwakunguNkulunkulu ebonakaliswe enyameni impela kwakunguye futhi wayekhuluma ini na uJesu wathi njengalelo suku kuzoba njalo uNkulunkulu uzofika futhi angene enyameni yabantu bakhe abathengile futhi wabangenisa futhi uzokhombisa ebandleni lakhe elikhethiweyo isibonakaliso esifanayo asikhombisa ebandleni lakhe elikhethiwe emuva lapho kwakungekho phuma kukho kwakungekho lokho wayesevele ephumile kukho uAbrahama wayesephumile kodwa ezinye izingelosi zazibizela ngaphandle ezansi lapho kodwa uAbrahama wayesevele ephumile futhi ibandla lona impela igama elithi ibandla lisho ababizelwe ngaphandle ibandla likaNkulunkulu selivele libizelwe ngaphandle futhi wamnika isibonakaliso ukuthi wayenguye futhi ngenkathi ekwenza efulathele washo uSara wayesethende nemva kwakhe ehleka ngamandla into efanayo uJesu ayibonakalise kufikeni kwakhe yabonakaliswa kubo bobabili umSamariya nakumJuda futhi kubizelwe ukuthi ngaloli zinsuku zokugcina ukuthi uyothumela isithunywa sakhe futhi na leso sithunywa kulobubusuku asisuye umuntu kabo mnumzane ngomoya ogcwele leso isithunywa sakhe uNkulunkulu ebandleni lakhe ehamba ekhombisa izibonakaliso nezimanga ngaphambi nje kokubonakala kwakhe. Manje khumbulani le ngelosi izofanele ibe yingelosi yangokombhalo ngaphandle kwalokho sexwayiswa nguNkulunkulu ngabaprofethi bamanga. IBhayibheli lathi uma kukhona umuntu phakathi kwenu ocabanga ukuthi ungumprofethi noma kanjalo njalo futhi akushoyo akufezeka ikhona ke ningamesabi anginaye kodwa akushoyo kuyafezeka khona ke nginalowo mprofethi muzweni lelo iqiniso. Ngakho siyathola namhlanje ukuthi lowo mlayezo ungumlayezo weqiniso weBhayibheli kubuyela empaphathisweni kamoya ongcwele kubuyela emandleni kaNkulunkulu kubuyela ePentecoste futhi ebuyisela izinhliziyo zawoyise zibuyele kubantwana noma abantwana babuyele koyise njalo ngalolu izinsuku zokugcina sibheke isithunywa sasezulwini futhi ngikhona ukuthi silapha kulobu busuku. Amen. Ngiyakholwa ukuthi silapha senzani na siyafakaza. Manje lalelani bangane ungathathi sibambiso ungaxhawuli nje isandla somuntu bese ufaka igama lakhe encwadini lokho ngokuthi lokho ngokuthi lokho ngokuthi lokho ngokuthi lapho kuhamba njalo lokho kulungile ngingahle kungahle kokusiza uphume enkantini futhi ungene endaweni ehloniphekile futhi uzame ukuphila kahle lokho ngeke kukwenze nokho uma umuntu engazalwa ngokusha angeke ubone ngisho umbuso kaNkulunkulu. Manje ukubona kusho ukuqonda kunenqaba yabantu abathi bazelwe ngokusha futhi abakwazi ukuqonda umlayezo kaNkulunkulu abakwazi ukubona ingelosi yenkosi amehlo abo aphuphuthekile mfowethu. Uma umuntu engazalwa ngumoya ongcwele umoya ongcwele ofanayo waloba izwi uzoqinisa izwi nokuqinisa okufanayo kukamoya ongcwele kuwe niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na lizozifakazela lona uqobo. Kona-ke umoya wethu ufakazelana nomoya wakhe ngoba umoya wakhe uyafakaza ngezwi lakhe izwi likaNkulunkulu libukhali linamandla kakhulu amaHebheru sine kunenkembe sikanhlangothi zombili lihlaba lize lahlukanise nomkantsha wethambo lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Lokho ngokuthi isho kanje inkosi izwi lenkosi impela nje uJesu Kristu onguye izolo namuhla naphakade ebonakala ebandleni lakhe elikhethiweyo. Wo sinezimvuselelo ezinkulu zishanela amazwe ndawo zonke zibiza abaphume eSodoma kanjalo njalo kodwa ebandleni elikhethiwe sinalowo muntu uNkulunkulu uNkulunkulu ofanayo owayesemuva ngaleya. Munye kuphela wabo futhi lewo wayesebandleni lakhe ezibonakalisa yena uqobo ukuthi uyinkosi uJesu Kristu ovukileyo onguye izolo lamuhla naphakade ngokombhalo. Uma wayengekho kanye nombhalo akafakazanga ngombhalo akaliqinisanga izwi lakhe khona-ke bengingeke ngimkholwe kodwa ngokuthi uyakwenza khona-ke ngiyazi ukuthi uvela kuNkulunkulu njengoba nje kwenza uMariya amen wo njengoba kwenza uMose noma yimuphi wabo bonke abanye. Uma kwakungesikho ngokombhalo manje emuva eTestamenteni elidala babe nendlela engaphezu kweyodwa yokuthola uma umuntu wephupha iphupho noma umprofethi waprofetha niyazi ukuthi benzani ngalokho na babehlisela phambi kweyurimi nethumimi eyayilenga esixotsheni iyurimi nethumimi kukholakala ukuthi kwakuyilawo matshe okuzalwa ayishumi nambili kokuka-Aroni ukuzalwa noma isivikelo sesifuba sakhe iphethe itshe lokuzalwa lomuntu ngamunye wayeseke eyilengise esixotsheni futhi uma umprofethi esukuma futhi waprofetha futhi akunandaba ukuthi kuzokala kuyiqiniso kanjani uma ukungaphezu kwemvelo kungazange kuphendule isibumbatha kanyiso zothingo lenkosazana nxa zonke nalawa ekhazimule kanjalo. Akunendaba ukuthi umprofethi wathini wayenephutha akunendaba ukuthi umphuphi waphuphani kwakuyiphutha kodwa uNkulunkulu njalo uphendula ngendlela engaphezu kwemvelo. Amen. Manje nalobu buPristi baphela neyurimi nethumimi kwehliswa kodwa uNkulunkulu unenye iyurimi nethumimi lena yiyo izwi likaNkulunkulu liyurimi nethumimi lelo yizwi likaNkulunkulu Onge amazwi omuntu mawabe amanga futhi awami abe yiqiniso kwasho uNkulunkulu kodlula amazulu nomhlaba kwasho uJesu kodwa izwi lami alisoze ledlula manje khona ke uma umunye ekhuluma futhi kungesikho ngokomphalo ungakukholwa uma ekhuluma futhi kungokomphalo awume kancane kuvivinye ngeyurimi netumimi khona ke uma okungaphezulu kwemvelo kuphendula ukuthi kuyiqiniso khona ke kukholwe leyo ndlela yokukholwa umlayezo weqiniso uma iBhayibheli lethembisa noma yini neBhayibheli lithi kunjalo leyo yiyurimi netumimi kaNkulunkulu uma umshumayela eshumayela eshumayela njengoba kwasho iBhayibheli leso yisithunywa sikaNkulunkulu ufakazi kaNkulunkulu khona ke uma kunjalo khona ke okungaphezulu kwemvelo kwalelozwi kuyobonakaliswa futhi kuzifakazela ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe sibheke isithunywa leso sithunywa ngumoya ongcwele iBhayibheli lathi kusezikhashana izwe lingabe lisangibona uJesu wakwenza nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani kuze kube sekupheleni kwezwe imisebenzi engiyenzayo nani niyakuyenza eminingi kunaleyo niyakuyenza ngokuba ngiyakubaba wami manje igama lapho eminingi ekuhunyushweni yokuyikho ngiyalisebenzisa lapho neminingi ngoba kwasho kuKing James emikhulu ubani owayengenza noma yimiphi emikhulu na wavusa abafileyo wamisa imvelo wenza yonke into kodwa manje ke wayekumuntu oyedwa konke okukaNkulunkulu kwavalelwa kumuntu oyedwa uJesu Kristu kodwa ngalesi sikhathi ungaphesheya komhlaba nezulu ebandleni lakhe enza kuningi kwakho imisebenzi efanayo imisebenzi efanayo engiyenzayo mina nabo bayakuyenza eminingi kunalo ngiyakuyenza ngoba ngibuyela ensikeni yombilo engangiyiyo ngaphambi kokuba ngenziwe inyama futhi ngakho emhlabeni ngazibonakalisa mina uqobo ngiphila ngemisebenzi efanayo nezibonakalisa ezifanayo engazenza kunjalo impela uJesu wathi ngikatshele lapha emhlabeni ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu ngabe kunjalo na kulungile uma wayenguNkulunkulu wakhulunywa ngaye lapho ngolunye usuku futhi babekhuluma kuye ngokuthi akakabi neminyaka engamashumi amahlanu budala kwamanje futhi wabona u-Abrahama wathi engakabibikho u-Abrahama ngikhona nginguye owayeyileyo nsika yomlilo eyayisesihlahleni nomose leyo kwakuyinsika yomlilo yangokomphalo lokho okufanayo ungikhona hayi ukuthi ngangikhona noma ngiyoba khona ngikhona njalo nje nginguye izolo namuhla naphakade siyabona ngenkathi ungikhona wenziwa ubukhona phakathi kwethu emzimbeni wendodana yakhe uQobo ayidalayo umzimba uQobo weqa ukuba umlingiswa kwakhe esuka kuNkulunkulu ukuba abe ngumuntu ukuze sibuyisele ensindisweni futhi sibuyele ensimini yaseyideni futhi waziweza yena uQobo wendlala amathende yakhe phakathi kwethu futhi udla njengathi futhi walala njengathi futhi wahamba njengathi futhi wabukeka njengathi uba yithina kuze thina ngaye singahle sibe nguye izidalifa kanye naye embusweni manje ke lapho sithola leyo nsika yomlilo ngenkathi yayinaye yenza izibonakaliso nezimanga futhi wavuma kumina wenze imisebenzi ngubaba wami ohlala kimi wenze imisebenzi ngokuba ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini ndodana ngenze lutho ngokwayo ize ibone uyise kwenza nayo nendodana yenza lokho ubaba ayikhombisa khona yena uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje amen kunjalo wafa wavuka futhi ngosuku lesithathu futhi ezinsukwini ezimbalwa emva kwalokho kwakukhona umjudo ogxeka kancane onekhala liyihuku nesikejane sezinto ephakathini lakhe ehla ukuyohlupha ibandla bonke labo owaye kule ndlela waphuma ukuya endleleni yakhe eyayidamaseku futhi washaywa walahla phansi futhi lapho ebheka phezulu wabona insika yomlilo enkulu lengalapho ithi Sawulu Sawulu ngihluphelani na wathi ngubani Nkosi na ingubani le nsika yomlilo na
He said, I'm Jesus, it's hard for you to keep it.
Ngivela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu wathi nginguJesu futhi kuNkulunkulu kuwo ukukhahlela meva. Umprofeti wathi kuyoba khona imvula yokuqala nemvula yamuva futhi emvuleni yakamuva kuyoba yikho kokubili yokuqala nemvula yakamuva ndawonye ibandla likhulu lomhlaba wonke eyoshibeka isuka kolunye uhlangothi lwezwe iye kolunye uhlangothi lwezwe umlayezo omkhulu izibonakalisa ezinkulu nezimanga ziyofezwa yile libandla uDaniel wathi abantu abamaziyo uNkulunkulu wabonga lolo suku bayokwenza okuningi yilapho impela esiphila khona kulolu suku Manje iselo mshini wekamera likhombisa phezu kwethu ukuthi leyo nsika yomlilo iyinsika yomlilo efanayo eyahola abantwana bakwa-Israyeli. Manje ifanele yenze izinto ezifanayo eyazenza ngenkathi kuye kungenjalo ayisiye insika yomlilo efanayo. Kodwa uma yenze izinto ezifanayo ningayinga. Baza kanjani na ingokombhalo? Yethi Maria, ubusisiwe wena phakathi kwabesifazane ufumene umusa kuNkulunkulu. Wo bandla yethi ubusisiwe wena phakathi kwabantu ngoba ufumene umusa kuNkulunkulu. Ukholwe ukuphila kuphakade noNkulunkulu kunike umbhaphathizo kamangcwele kunjalo lesi sithunywa siyoba yisithunywa sikaNkulunkulu seqiniso umoya ongcwele okungumlayezo kaNkulunkulu. Kapelani Maria wathi nje angabona ukuthi kwakungokombhalo akashanga ukuthi ngizoyangale futhi ngibone ukuthi ngabe uDokotela Jones uthi kulungile noma cha. Akahambanga ukuyobona ukuthi uRabbi Kapinski wayecabanga ukuthi kwakulungile noma cha, wayengahlanganise lutho nakho. Niyazi ukuthi wathini na? Wathi bheke incekukazi yenkosi makube kimi njengezwi lakho, ngokuba wayazi ukuthi izwi laliyizwi likaNkulunkulu. Leso sithunywa sasiyisithunywa sikaNkulunkulu, leyo ngelosi yayiyingelosi kaNkulunkulu ngoba yahlala nezwi likaNkulunkulu. Amen. Bheke incekukazi yenkosi yathi kuyoba kanjani na? Yathi umoya ongcwele uyakukusibekela nale nto engcwele ozoyizala iyakuthiwa yindodana kaNkulunkulu. Wathi ngilapha ngazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani, akwenzi mehluko. Uthi kunjalo kungokombhalo ngiyakukholwa ngiyakwemukela. Waqala khona lapho edumisa uNkulunkulu ngaphambi kokuba ezwe ukuphila, ngaphambi kokuba ezwe noma iyiphi inkomba yanoma yini. Wayengasafuni ezibonakaliso, wayenezwi lakhe futhi yilokho kuphela okokudingeka. Amen. Ngiyakuthanda lokho. UMose wathi nje angatshela uNkulunkulu futhi wabona ukuthi kwakungokombhalo lapha waye eGibhithe. Wathi nje uMaria angabamba ingelosi yambamba njalo futhi wayibona futhi wazi ukuthi kwakunguNkulunkulu ngoba kwakungokombhalo. Wathatha izwi layo futhi wahambahamba efakaza ngento ethize eyayingakhombisanga ngisho nobubodi bufakazi bokuthi yake yaba khona. Enye into wafakaza ngento ethize eyayingakaze yenzeke ngaphambilini. Wo, ayibongwe inkosi. Wafakaza ngento ethize eyayingakaze yenzeke, yayingakaze ikhulelwe intombi, kodwa wayenezwi lengelosi. Lengelosi yayingokombhalo, ngakho wazi ukuthi kwethenjiswa. Lengelosi yayinezwi lenkosi futhi yalethembisa futhi ngoba wayecabanga ukuthi uthobekile futhi uphansi lokho uNkulunkulu wayemkhethile. Ngakho nje wayejabule ngakho futhi waphuma nomlayezo wakhe etshela wonke umuntu ukuthi wayezoba nengane ngaphambi kokuba ngisho abe nenkomba yokuqala yengane. Akalindanga futhi athi manje linda ake ngizwe ngibone ukuthi ngizizwa ngingcono noma cha. Qhabo qhabo, oh uNkulunkulu siphe oMaria abaningi ePiemonte nezwe lonke kudinga uMaria onjalo ongathatha uNkulunkulu ezweni lakhe futhi yaqala ukuthokoza ngaphambi kokuba kwenzeke noma yini. Kuthiwa ningani besifazane enisezihlalweni ezinamasondo, nani bafowethu nodadewethu lapha onenkathazo enhliziyo nokugula nakho konke? Lapho bukhona benkosi busondele kakhulu na. Hey, hey, niyazi ukuthi yizwi lenkosi, inkosi yakwethembisa. Wena uthi futhi Branham, uma uzokwehla futhi ubeke izandla phezu kwami, akusikho lokho. Usuvele ukhulukisiwe ngoba yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zenu, yachothozwa ngobubi benu. Isithenziso sokuthula kwenu sasiphezu kwayo, nangemivimbo yayo niphulukisiwe. Sekuvele kuyinkathi edlule. Kwemukela nje bese uqala ukuthokoza. Ngiyakubonga nkosi, manje sengiyakubona. Ngabusiso kuNkulunkulu, ngiphulukisiwe. Angikathali ukuthi noma ubani omunye uthini, noma ngizizwa kanjani, ngiphulukisiwe noma kanjani. Yilokho-ke umlayezo wengelozi ubulokhu ungaleyo ndlela, ileyo ndlela uNkulunkulu ayifunayo. Kwenzani na? Uguquko ngokuthatha uNkulunkulu ezweni lakhe kwaguqula yonke indlela yemvelo yokuphila kuye. Liyonendlela into efanayo lizokwenza impela. Lizothatha wena soni futhi likugeze ube mhlophe njengekwa. Lizothatha wena mgxeki futhi likwenze ube ngomunye wethu impela. Liyokwenza. Lizothatha wena ogulayo futhi likusindise. Liyothatha wena osendleleni yakho eya esokweni futhi likuguqule ngxa zonke, likuqale ukuphukele ezulwini. Mthathe nje ezwini lakhe futhi ukukholwe futhi uqale ukuthokoza. Isithunywa senkosi silapha, umoya ongcwele uhambahamba phezu kwabantu ubayithoba. Uma uyizihambi ufuna ukwazi ukuthi yini indaba ngalabo bantu, kuyilokho-ke uJoweli wakwethembisa ngosuku lwePentecoste uPetro wathi lokhu yilokho ngifuna ukwengeza ukuthize kulokho uma lokhu kungesikho lokho ngifuna ukugcina lokhu ukuze kufike lokho ngoba nginesikhathi esimnandi kabi nalokhu futhi ngikholwa ukuthi lokhu yilokho okufanayo lokho okwakuyilokho ngalolo suku oh uJesu Kristu nguyena ezalo namuhla naphakade uMaria kalindanga wayengenandaba ngabagxeke wayengenandaba ukuthi noma ubani wayetheni wayehlangane nengelosi walibona iphimbo layo noma wabona ubukhona bayo futhi wazi ukuthi yamtshela iqiniso ngoba kwakungokombhalo yathembisa isibusiso kuye kubeka nje kukholwe futhi wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka oyena ukholwa ukuthize okunye ngakho lapho ushaya into ethize njengaleyo ungeke wathula ngakho ingelosi yamtshela ukuthi umzala wakhe uElizabeth wayesenhla ezweni elinamaquma laseJudea wayesemdala cishe eneminyaka engamashumi ayisikhombisa ubudala futhi wayekhulelwe futhi wayezobana nendodana kwase kuvele kuyizinyanga eziyisithupha yena njengomama kusobala ingane encane uJohane omncane wayengakabi nakho ukuphila lokho bathi ukukhathazeka ngakho ngakho sitshele ukuthi uElizabeth uZakaria wayengumyeni wakhe owayengumpristi wayesethembeleni cishe izinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba lokhu kwenzeke niyazi uNkulunkulu uthola ukuhlanganisa izinto phakathi kwabantu abathobekile bukani uZakaria manje ingelosi uGabriyeli weza kuye wayesethempelini ekhonza futhi ngekathi yenza ukushisa impepho kwakuyisabelo sakhe emi-altare futhi kwenzeka wabukanga kwesokudla esokudla se-altare ngitokeleni yamangala njalo ukuthi kungani ngiletha abantu ngale ndlela ilapho imi khona ngakho ngakwesokudla se-altare futhi nakho kumi ingelosi futhi yamtshela ukuthi emva kwezinsuku zenkonzo yakhe lapho wayeye ekhaya futhi abe nomkakhe futhi wayezokhulelwa futhi azala indodana umntwana nalowo umshumayeli walingabaza lelozwi ngane waye nezikhathi eziningi uma wayezoba nguyise womntwana buka uSara waye nezibonelo ezithile eBhayibhelini bukani uHana eThempelini izibonelo eziningi ezinjalo futhi wayeselokhu engabaza kwakungumehluko ongakanani kulowo thisha ononya wolwazi lokudabuka kwezinto ukuthi ungakanani umehluko owawukhona kulowo mfundisi wekholiji kunoma wawukhona kuleyo ntombi encane owesifazane akazange abuze wathi bheka incekukazi yenkosi yilokho kuphela wamthatha ezweni lakhe nalokho ngokuxazulule kodwa le ndoda ayikukholwanga wathi ngikuGabriyeli omiye ebukhoneni bukaNkulunkulu izwi lami liyakugcwaliseka wayazi ukuthi wayekhuluma ngani wathi ngoba ungingabazile uyoba isimungulu kuze kube lusuku umntwana azalwa ngalo wayekhaya umkakhe wakhulelwa futhi wazifihla izinyanga eziyisithupha uMaria wacabanga oh akumangalisi lokho na manje ngizoba nengane futhi lapho uElizabeth umzala wami uJesu noJohane babengabazala besibili lapho ngiyakutshela kuzomangalisa ngenxa yokuthi uzoba nengane futhi ngizoba nengane angisakwazi nje ukukubamba ngikhuphukela ngo ukuyomtshela washo wahamba wakhuphuka intaba ngo wahamba ngamandla akhe onke ngiyabubona nje obuhle obuso obuncane buyaqabezela wayethi nje akabe neminyaka eyishumi nesishiyagalombili kudala ngiyacabanga nezinwele zakhe zimpunga ziphephukela emuva kanjalo futhi wayesendleleni yakhe lengubo ende encane ezisonge ngayo futhi niyazi uElizabeth wayezifihlile ngithi ukuthande lokho ngicabanga ukuthi kubukeka kuyihlazo kakhulu ukubona abesifazane phandle njengalapha begqokele izikhindi nezinto lapho bezoba ngomama kubukeka kudabukisa umehluko nje pho kubikabi ngiyazi ukuthi ubungafanele bengingafanele mhlawumbe bengingafanele ngikusho uma ngikukhubekisa ngithethelele kodwa ubuyo lalela udokotela wakho ngingumfo wenu niyabo ngakho lapho isifazane kuleso simo kodwa wazifihla sengathi ngiyambona ehlezi emuva lapho niyazi etshe ubuhlohla kancane nge elitha ubuncane kuyini na amabhuza amancane niyazi walungiselela onke kanjalo futhi nitha ublanketi omncane kodwa wayesaba ngoba wathi manje sengimdala futhi qaphelani ngelosi yenkosi babelungile iphepheli lathi yena noZakaria babelungile ngicine yonke imiyalo kaNkulunkulu lapho izingelosi zibonakala khona njalo zibonakala emndenini olungileyo ndawo lapho uNkulunkulu engasebenzisa ukuthi le into ethize ukusebenza ngayo kwasekuthi-ke wayenza la mabhuzo amancane futhi ngiyacabanga kwakukhona ifasitela elincane njengoba linjalo epalestine ngesinye isikhathi eqabo kwakungekho ukukhanya kulo kodwa nje isisithezi esincane silenga futhi wezwa into ethize kwasekuba futhi wabuka okhuphukayo wayesethi uyazi ngikholwa ukuthi lowo ubukeka njengomzala wami umariya buke ubuso bakhe buncane bukhazibula ngani usekhulile ngiyezwa ukuthi uzoshada ngakho kufanele ukuthi bekuyilokho awu ngowesifazane osemusha kodwa lowo ngumariya ngakho wembathe ngubo yakhe ende ncane niyazi wayesephuma egijima kuyomhlangabeza futhi abesifazane ngalezo zinsuku abanje ngoba benjalo manje niyazi bona ngibagijima basebekaxala ngezingane zabo futhi bakonana niyazi ngiyabuthanda ubungani anibuthandi na ngiyakuzonda nje ukubona le nto edadlana ewubuthutha kulolu hlobo luka-1960 lobungani wohe akwenele manje nina ningabaseningizimu ezansi lapha aniqapheli kabi kangako kodwa phezulu lapho ohe ngaya kumalume wami lapha esikhathini esingeside sedlule enew york wayekade ehlala endlini eyodwa eminyaka engama-20 nomakhelwane wakhe esondele njengalelo fulege lasetexas lapho kuye ngase ngithi ubani ehlala lapho na wathi angazi ngathi uyile emseni ngathi awu ngathi ngakho usehlale isikhathi eside kangakanani lapho na wathi wayelapho ngenkathi ngifika lapha awazi ukuthi umakhelwane wakho ufile uze ukufunda ephepheni kunjalo abukho obungani lapha esikhathini esingeside sedlule umfowethu mo nami umfowethu ubrown sehla kuyobona umfana omncane ogama lingudavid eminyakeni embalwa edlule ezansi lapha ecali noma eflorida babe nathi phandle lapho futhi umfowethu hoxtra ngikholwa ukuthi kwakunguye wangitshela wathi inkosazana efuna ukukubona futhi ngathi ubani na wathi inkosazana ngathi yini leyo na futhi wathi ngowesifazane ongumnikazi wayo yonke le mpahla wathi ucebile awu ngathi angeke ngimbone kunabaningi kakhulu abantu abagulayo wathi kodwa uyinkosazana ngathi lokho akumenzi ehluke kunoma ubani omunye ngakho wathi awu babenayo labo ngenkathi ngiphuma futhi ngenkathi ngiphuma anginjalo manje unkulunkulu angithethelele uku uma ngicabanga ukuthi ngihlekisa ngowesifazane anginjalo kodwa wayenobucwebe obenele ezandleni zakhe ukuthumela isithunywa senkolo emhlabeni ujikelele zikhathi ezishi ngevangeli njenge emiphandle lapho futhi wayefake iphela lezibuko wayengazifakile kodwa wayenazo endukwini eyibambe kanje elikhulukazi lidala inenekazi elikhuluphele futhi liyaphuma ngaphuma ethendeni ngase ngithi awu anginasesikhathi sokulibona uma nginesikhathi esisele mangibone labo bantu abagulayo phandle lapho niyabo futhi wathi kodwa liyakuvumela ube nenkundla ngathi awu lokho kulungile uma uvumele udavid abe nenkundla siyakuthakasela lokho kodwa likahle akukho lutho olungalungile kuye ake ngibone laba bantu ezansi lapha awu babefuna ngilibone ngakho ngenkathi ngiphuma lathi ungudokotela Branham na ngathi qabo mam ngathi ngingumfowethu Branham wathi manje yazi akukho muntu ongabuka ngephela izibuko kude kangako ukuqhela kuwe futhi wabuka ngale kanje wathi awu dokotela Branham uthi ngihungekile ngafikelela phezulu ngase ngibuka leso sandla lelula isandla salo kuba sixhawulane awu ngacabanga ukuthi ngizoba ngumnumzana othempekile ngabamba isandla salo esikolo ngase ngisidonsela phansi ngathi sehlisele lapha ukuze ngizokwazi ngokuzayo lapho ngikubona kanjalo o ngithanda ukuthi ize kuzwa upaul redder indoda iyabhala lelicule ngilicula lapha kholwa kuphela wathi ngokunye kuse yena nomkakhe babe nodaba oluncane lomndeni beqophisana kancane omunye nomunye wathi into yokuqala uyazi wayefunde iphepha futhi wesifazane washo into ethize paul unganginika imali na wathi anginemali futhi waqhubeka kanjalo kancanyana futhi wathi emva kwesikhashana akazange aqaphele futhi walimala imizwa yakhe wathi ukuhlala lapho wayesethi awu uma kulula kanjalo ukulimala kwemizwa yakhe makahlale lapho niyazi ukuthi senza kanjani bazalwane ngezinye izikhathi ngiqakele futhi ngakho wayesethi-ke yena owesifazane wayehlala njalo emanyango futhi amange lapho ephuma khona-ke wayeya esangweni khona-ke lapho ephenduka wayevayizelisa usale kahle naye usifazane wayevayizelisa usale kahle wathi wasukuma wathatha isigqoko sakhe wayesethi ngiyeke nje aphukule umlomo wathi waye emnyango wayesethi wakhipha izindebe zakhe wamanga waphuma waye kugcineni kwesango waphenduka wayesebuka emuva wathi wayeme emnyango wathi wavayizelisa naye usifazane wavayizelisa wathi waqala ukwehla ngomgwaqo wayesethi ukuthi ukuthi kala kupegana naye wenze ipocha Paul upol omdala banja usenkazimulele kule busuku kodwa wathi wenze ipocha Paul ukuba ke bekungenzeka into ethize kuye namhlanje na wathi wacabanga ngakho uyi ukuba ke bekungenzeka into ethize na ubungeke uphinde umbone emhlabeni uhi wathi wababumbi kakhulu wabamobi kakhulu wayesethi ke inkosi ngithithelele ngizobuyela emuva futhi ngikulungise wathi wagijima wabuyela emuva ngokukhulu kusheshe wavula isango washova umnyango wavuleka waqalaza macala onke wayezwe into ethize ethi futhi wathi wayemi emva komnyango ekhala wathi wafinyelela ngapha akazange achivu wathi mncwa wamanga futhi wagijima wabuyela emuva waphumela ekugcineni kwesango futhi waphenduka wabayizelisa wathi wesifazane wabayizelisa njengoba nje enze kokuqala kodwa wathi okwesibili waba nomuzwa kukho ngakho ngicabanga ukuthi yileyo ndlela okungayo namhlanje sifuna ngifuna umuzwa kukho into ethize eyiyo ngempela kimi ngange esikhathini singeside sendlule mina nomkami sasisezansi nedolobha kwakukhona ininikazi elathi unjani tetewethu Branham na futhi ngamqalaza ngase ngithi hey hey lelo ninikazi likhulume kuwe sithandwa wathi ngikhulume nalo ngathi awu ngiyazi likuzwanga ngikuzwanga ngihlezi khona lapha ngakuwe oh wathi ngiliboyizelele
oh
ngathi wathi uyazi Maria ngizoba ngumama Oh yebo yebo washo Maria amehlo akhe amancane ecobezela niyazi futhi ingcenye egcwele izinyembezi izinjabulo yebo yebo ngazi konke ngakho wazi konke ngakho na
yeah
ngazi konke ngakho Aw kodwa Maria ngikhathazekile sekuyizinyanga ezisithupha ngami njengomama manje lengane ikaze nyakaze manje niyazi ilokho kuphela lokho konke akusikho kwemvelo cishe izinyanga ezintathu sekuthi akube kahle kodwa lena izinyanga ezisithupha noJohane omncane wayengakanyakazi nokho ngakho wathi ngikhathazekile nje kancanyana ngakho nakho konke wathi yange ngiyakuqonda futhi wathi uyazi ngizoba nengane nami wo ngiyabona wena noJosepha semivele nishatile na Ka bashatile ini Maria awushatile futhi zoba nengane na Yebo kunjalo Oh sithanda ukonde kuthi nina Aw ngendlela efanayo engazi ngayo ukuthi wawuzoba lengane ngelosi uGabriel yasangena nami futhi yangitshela ngodaba lwakho futhi yathi umoya ongcwele uyofika phezukwami futhi usuvele ukwenzile Nengane ngizoba nayo izoba indodana kaNkulunkulu futhi wathi yaze wangitshela ngisho yangitshela ukuthi ngiyiqambe ngokuthini wathi ngiyoyiqamba igama lokuthi nguJesu futhi ngiyabubona ubuso buka Elizabeth buyakhanya wathi uvela lapho mama wenkosi yami na ngokuba kuthe nje ukubingelela kwakho kungene ezindlebeni zami umntana wami waxhumaxhuma ngokujabula esizalweni Ngifuna kunibuza kuJesu bangane uma ukuqala ukuthi igama lika Jesu Kristu lake lakhulunywa ngezindebe ezifayo lavusa ingane efile esizalweni sikanina bekufanele kwenzene ebandleni likaNkulunkulu elizelwe ngokusha elizisho ukuthi ligcwaliswe ngomoya ongcwele na haleluya amen bekufanele kuphulukise umdlavuza kuvula amehlo aphuphuthekile kukhulule abalimele kugcwalise ngomoya ongcwele kwenze zonke izinhlobo zezinto lelo gama eliligugu lenkosi uJesu lenze isoni sikhale izinyembezi ngezono zaso ohe sonke isixoko sibukeka kimi sengathi siyabhukuta ngapha nangapha wo uNkulunkulu abengakwenza khona manje isithunywa sikamoya ongcwele kaNkulunkulu sisendlini namhlanje Isithunywa umoya ongcwele elethe ukuthula ibonakaliso uJesu Kristu insike yomlilo enkulu lengaphezulu kwethu Wena uthi angiyiboni ungayizwa ngakho umuzwa wakho wodwa owodwa womzimba ukahle nje njengomunye ngakho ukubona kwakho bekungakukhohlisa ngaphezulu kwemizwa yakho ngakho ke uma kungenzi umsebenzi ofanayo khona ke akusiwo umoya ongcwele ofanayo kodwa uma wenza umsebenzi ofanayo khona ke ngumoya ongcwele lo ofanayo amen uyakukholwa lokho na bangake ngabezi khona izoni na bangake phakathi lapha bangathanda ukuthi ngingathanda ukuthi yabulela lezi busiso ngihlale kulenkazimulo yeshikina kanye nani bantu futhi ngijabulela izibonsiso zikaNkulunkulu ungasiphakamisa isandla sakho na uthi ngikhumbule mfuthu Branham njengoba ukhuleka uNkulunkulu kubusisa mfowethu uNkulunkulu kubusisa mfowethu uNkulunkulu kubusisa uNkulunkulu kubusisa uNkulunkulu kubusisa mfowethu wena lapha ya nawe kunjalo umunye phakamisa isandla sakho uthi mfuthu Branham ngikhulekele ngikunukuna kubusisa insizwa lokho kuhle kakhulu lokho kubusa ngisangena ekudleni kwasekuseni onomoya omuhle mfana omncane weza wangigaxa entanyeni yami uyise ungomunye wabelusi lapha beyasembeza kodwa ngikhole ukuthi usemsamo ube njalo kulokho kubusa nomfanyana wabizelwa ngaphandle emihlanganweni ndawo ndawo futhi wayenezincemo namehlo akhe amancane eqonde ngqo njengoba awami enjalo lokho sekube yiminyaka edlule nomunye umfowethu omncane wenyoka wase ngixawula wathi intombazanyana yakhe yayinomphimbo ovuvukele umkhulukazi emphinjeni wayo ngenkathi ngangisezansi ebandleni lika Jack Moore futhi wathi umoya ongcwele wahambahamba futhi wayibiza phandle lapho ezethamelini futhi wayitshela ukuthi isifo sokuvuvuka komphimbo savele sanyamalala futhi sangabonakala futhi sahamba yayilapho-ke ohe kuyini na iyini leyo nsika yomlilo na ingelosi yenkosi yini ingelosi yenkosi na ufanayo owayesesihlahleni esivuthayo lowo ufanayo owaye kujesu kristu ufanayo kini kulobu busuku amen ufanayo lapha inkosi enkulu ujesu ofanayo angaba khona omunye ngaphambi kokuba sikhuleke ungathanda ukuphakamisa izandla zakho futhi uthi ngikumbule futhi pranem ngikumbule unkulunkulu akubusisa mnumzane unkulunkulu akubusisa nomfana omncane emuva le futhi le ngaphandle lapho emuva le yebo noma ngabe ukuphi unkulunkulu yazi manje asikhothemise makhanda ethu mzuzana nje futhi manje dide wethu ngangidlalela leli inyanga enkulu manje iseduze na indlela nje yalo uma uthanda ngiyacela dide wethu ngiyakhumbula eduze kwase-Fort Wayne noma ngangise-Fort Wayne e-Indiana kade ngise-Pulpit manje iminyaka engamashumi amathathu nanye lokhu sekucishe kube iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili eyedlula ngangikhulekela umfana omncane nalowo mculo wawuqhubeka umfanyana waphulukiswa waxuma waphuma ezingalweni zami efe uhlangothi wagijimela ezansi waxhumela ezingalweni zikanina futhi ngikathi yenza intombazane encane yasedankati yayidlala upiyano futhi iyaphakama lezo zinwele zawela phansi emathangeni ayo kanjalo yaqala ukucula emoyeni ne-ok noma upiyano eyayiludlala lezo zinkinobho zamazinga indlovu ziqhubeka ngo inyanga enkulu manje eseduze ujesu onozwelo amakhulu abantu emiye yokubuka kungingaphezulu futhi bekungesonto lakuthanga ethabenakele lami lapho abantu abangamakhulu amathathu kuya kwamane bemi lapho ngaleyo nsika yomlilo yavela yabonakala kwesibili e-Jeffersonville isikhathi sokuqala ngenkathi beyeyithatha izandla emfuleni futhi lapho yama imizuzu eyishumi nanhlalo ivumela wonke umuntu ayibone futhi ayibuke mfowethu sisekupheleni komgwaqo Baba wethu esezulwini siyaza manje Nkosi kuwe njengasetsheni eliphilayo siyaza Nkosi ngenxa yokuthi siyakholwa ukuthi unguye nombuzi walabo abakufunisisayo sikhulekela izibusiso zakho sikhulekela ukuthi uzosiza lezi zethameli kulobu busuku nalabo abaphakamisa izandla zabo kungathi bangaba ngabahlanganyeli balomoya ongcwele omkhulu esethini yaso sosuku lokugcina ngiyakujulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama wakwethembisa ngezinsuku zokugcina wathi kuyoba khona imvula yokuqala neyakamuva ndawonye lokho ngokuthi ngakwelinye icala lomhlaba nakwelinye icala lomhlaba macala omabili bekuyofika imvula ingene emasimini angaphandle kula masimu bekuzofika imvula ngakho sikholwa ukuthi lelo hora lilapha sibona umoya ongcwele ubonakalisa izinto ezifanayo njengoba enza ngikathi wayelapha ngaphambilini busisa labo abantu abathandekayo baba ngiyakhuleka yiba wena seduze nabo baphe kuphile kuphakade siphe khona nkosi ngibalekela kuwe manje egameni lenkosi jesu amakhanda ethu ekhotheme asikhuleke nje kancanyana Phefumulela kithi moya ongcwele woza ungene ebandleni lakho nkosi jesu inkanyezi yokusa enkulu insika yomlilo Shizengela yako kuko gonge kunga kwa longe nezi kizili za bandu kunu mubusugu bangati bangaba njengo Maria uguti bangabone kukona bako futi bazu kuti nguwe kona age izitembiso zako zisaluku zizinte zonge izitembiso wechembiso kwenza luku izitembiso zako zasingu kuti kubusu vele kwa punukisile ngukuba walingia zange nglezi pambeko zabo nange mivimbo ni punukisiwe sipe kona baba kunezi zechameli ezili ndile. Silindile wena manje hamba hamba egameni lika Kristu ngiyakhuleka. Njengi pegisi isa imizuzu wane mbalwa, ngibone ukuthi kuzokwenzekani. Kumnandi kangaka asiphakamise amakhanda ethu kalule ngempela manje bengilinde nina nithule.
How many people in here that's sick and doesn't have a prayer card? Raise up your hands. Bob to heal you.
Bangaka bantu phakathi lapha ogulayo futhi ongenalo ikhadi lomkhuleko, phakamisani izandla zenu ufuna uNkulunkulu akuphulukise. Isiqinisekiso sithathu ngiyakholwa ngabe kunjalo ephephelini na.
I have told the truth, preach the truth, then God's obligated.
Uma ngikhuluma iqiniso ngashumayela iqiniso khona ke uNkulunkulu ubophezelekile ukusekela lelo qiniso uma lelo kuyiqiniso lakhe. Manje sinesikhetshana samakhadi omkhuleko phakathi lapha asiwabize. Ngifuna nje nazi ukuthi akuthathe amakhadi omkhuleko, buza befundisi uma kukwenza, buza abafowethu abahamba nami indawo zonke. Sizobe sigibele sedla ngomgwaqo, ngizothi awume kwelinye ikhona kuzoba nento ethize, indoda izobe yimi lapho inento ethize efuna ngiye endaweni ethize entweni ethize. Siya ngapha lokhu kuzokwenzeka impela, akwehluleki neze, ngeke nje kwehluleke nguNkulunkulu. Manje kwenza nina ukuqinisekisa ukuthi usenguye manje, akusimina, nguye. Angiboni muntu phambi kwami engimaziyo ngaphandle uma kuyilamanti bazanyana amabili. Ngithi ngikholwa ukuthi lawa amanti bazana amabili kamfowethu Evans, akunjalo na, khona lapha yilabo kuphela engibaziyo. Bengibuka nje ukubona ukuthi bengingabone noma ubani bengibazi ngempela, kodwa mina bona kuphela engibabonayo engibaziyo. Ngibona umfowethu Evans ndawo esikhashana lesedlule, kodwa ngilahlekelwe nguye. Oyebo, nangu umfowethu Dawu ehlezi khona lapha wase Ohio, umfowethu Bill Dawu mngane wami ohlezi khona lapha nodidewethu Dawu, nango udidewethu Evans. Manje sengimtholile muva, ngonge muva, kulungile. Khona phakathi lapho umfowethu Evans noma udidewethu Evans, uphi umfowethu Welch na ehlezi emuva lapho, kulungile, ukuze bezokwazi ukuthi nonke ningobani. Phakamisa isandla sakho noma ubali phakathi lapha ongaziyo futhi owaziyo ukuthi ngiyakwazi. Phakamisa izandla zakho, uyazi ukuthi ukuthi ngiyakwazi. Kulungile, kulungile, niyabo. Manje wena owaziyo ukuthi angikwazi futhi uyagula, phakamisa isandla sakho, phakamisa isandla sakho. Bukani nje futhi nibone ukuthi kukuphi, niyabo. Cishe yonke indawo, kulungile. Uma uJesu enguye zona namuhla naphakathi, iBhayibheli lasho ukuthi ekuqaleni wayekhona uLizwi, noLizwi wayenguNkulunkulu. Ngabe kunjalo na, futhi uLizwi wenziwe inyama, lokho kungenkathi izwi likaNkulunkulu alikhulumayo lenziwe inyama. Niyazi ukuthi lona kanye uthuli elihlezi kulo kungukubonakaliswa kwezwi likaNkulunkulu na, lelo yizwi likaNkulunkulu elibonakalisiwe. Uma kungenjalo kwavelaphi na? wenze izwe ngezinto ezingabonakali yabo wabumba umhlaba ndawonye wakhuluma izwi nje wayese nje makube khona futhi kwaba khona ungumdali kulungile ngakho isihlalo ohlezi kuso siyizwi likankulunkulu uthuli iphansi elubekwe kulo yizwi likankulunkulu zonke lezi zinto zivela othulini lo mhlaba izwi likankulunkulu futhi wena qobo lwakho uyizwi likankulunkulu kunjalo manje ke kungani leyo nhliziyo encane phakathi lapho ingeke iqale ukukhipha konke ukungabaza kule nto lapha makube njalo manje nezwi likankulunkulu libukhali kuna noma iyiphi inkemba esikanhlangothi zombili lihlaba kuze kufike emnkantsheni wethambo nokuhlukana nomnkantsha wethambo nezwi likankulunkulu elingujesu lahlulela imicabango enhliziyweni nasengqondweni kunjalo na manje ngekathi izwi lalilapha futhi lenziwe inyama futhi lakha phakathi kwethu esimweniso ndodana kankulunkulu ujesu kristu owesifazane omncane ngokukholwa wathinta ingubo yakhe ngelinye ilanga akakuzwanga ngokomzimba kodwa waphenduka wabheka wathi ubani ungithintile na ubani ungithintile na ngisho nopetro wamkhuza wathi nkosi wonke umuntu uyakuthinta wathi ya kodwa ngibonile mina amandla aphumile kimi ngiphele amandla okuqina ami asuka kimi futhi wathi waqalaza amacala wonke phezu kwezithameli futhi wathola owesifazane omncane wamtshela umopho wakhe ayenawo ukukholwa kwakhe kwakumsindisile ngabe kunjalo na waphulukiswa akazange athi ngikwenzile owesifazane wazenzela yena uqobo nebo wathi kukholwa kwakho kusindisile manje ibhayibheli lathi unguye izolo namuhla lapha kade nencwadi yamahebheru yasho ukuthi ungumkristu omkhulu kuzwelana nobuthakathaka bethu futhi uma inguye izolo namuhla laphakade uma uthinta lo mkristu omkhulu ofanayo umkristu omkhulu ofanayo uyoziphatha ngendlela efanayo indlela enza ngayo okokuqala ufanele enze okwesibili uma engakwenzanga wenza ngokungesikho ngekathi ekwenza okokuqala uma azenza yena uqobo waziwa njengomesiya kumajuda namasamariya ngokubona imicabango engqondweni yabo futhi batshela ukuthi babe ngobani noma ukuthi babe yini kanjalo njalo kanjalo lento ethize ababeyenzi bangaka waziyo ukuthi lelo yiqiniso lelo yiqiniso lebhayibheli yileyo ndlela azenza ngayo yena uqobo awu uma leyo kuyindlela akwazisa ngayo kumajuda nakumasamariya ufanele kwenze kwaziwe kwabezizwe noma wakwenza kwaziwa ngokungesikho kubo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na manje onke lowo kukhulayo lokho phakamisa isandla sakho ukuthi ngiyakholwa ukuthi wakwethembisa futhi ngiyakholwa ngiyabonga lokho wakwenza yabo khumbulani ukuthi ingelosi yathini uma ungathola abantu ukuba bakukholwe niyabo ungangikholwa njengayo kodwa ukholwe ukuthi ungithumile kuwe manje khuleka futhi uthinte umpriest omkhulu futhi uma ezongisusa kulomsambo futhi akhulume kuwe vumela yiba ngumahluleli noma ngabe kunjalo noma cha wena yiba ngumahluleli noma ngabe kunjalo noma cha vele uthi nje manje buka le kimi njengomuntu bese uthi inkosi Jesu ngiyadinga futhi ungazami ukuqindezela indlela yakho awufinyeleli ndawo ke ziphumuze nje uthi ngiyakukholwa nkosi akukho kungabaza engqondweni yami indoda ingazi futhi ngikudele kuyo ngiphandle lapha ezijabeleni emuva le ngemuva noma ngizongeza indingilizi noma ndawo kanjalo manje ngiyazi ngiyakukholwa uma nje uzongivumela ngikuthinde makaphendukele kimi ngizokwazi ukuthi lowo akusuye mfowethu Branham ngoba akangazi kanjalo akazi ukuthi yini ngikubani noma ukuthi ngenziweni noma ukuthi ngenzeni noma ukuthi ngizokwenzani kodwa wena uyakwazi ngakho uma nje uzomvumela phenduke ngiyazi ukuthi nguwe ngizokukholwa umlayezo wakhe ke ngoba umfake ngaphansi kokulawula yabo nguwe okhuluma ngaye yabo bungakukholwa lokho na bangaki abebengakholwa ukuba bebengakubona kwenziwa ngamehlo abo uqobo na ake sibone hayo muve kamele nelethile lemnyama khona lapha esidlangalaleni njengoba inkosi yethu yama
You just pray.
Ungabi akulotho oluyimfihlo kuphandle lapha ngo kungokwamakholo nje manje khuleka nje. Ngingahle ukuba bengine ephutha bengicabanga ukuthi bekundawo khona lapha kodwa kufanele ukuthi bekungenjalo ngiyakubhekisisa kungukukhanya nje ngabe lolu hlangothi baphakamisile izandla zabo ukuthi bebegula nabo futhi bebengangazi na manje ukhona lapha wena ubona lezo zithombe nezinto cabanga nje lelo solomshini lesithombe lasibona ngaphambi kokuba abantu abaningi baze basibone bathathe isithombe uba ngifake lobo busuku uma loloko wosuku lwami lokugcina emhlabeni ubufakazi bami buqinisile isolomshini lekhamera likufakazele kasikhombisa noma kasishiya kalombili ezizweni ezehlukene iqiniso ibandla liyakwazi emhlabeni jikelele ngikhuluma iqiniso mina ngoba ngikhuluma ngaye yingaleso sizathu ngingesabi kodwa ukuthi uzophendula ngokuthi ngikhuluma iqiniso ngoba ngifakazi ngami uqobo ngifakaza ngaye manje ehleniphani ngokuzithoba ngempela futhi nikholwe uthi ulindeni futhi Branham na ngilindele yena uma engagitsheli angikwazi ukukwenza yilokho kuphela kuthatha ukukholwa kwakho ukwenza ukuthize noma mhlawumbe akathokozile ngathi sikwenza bangake osenamakhadi omkhuleko kena uma ukhona namakhadi omkhuleko na lokuqala lesibili lesithathu lesine lesihlanu lesithupha lesikhombisa lesishiyagalombili ecishe amakhadi omkhuleko ayisishiyagalombili asele lesishiyagalolunye sizobabizela phezulu uma engakwenzi ngiyathanda ukubona kwenziwa ngaphandle kade mkhuleko ukuze nibone ikadi lomkhuleko alihlangene ngalutho nakho uNkulunkulu sisize kulobu busuku manje ngikhulekela ukuthi uzosipha khona ngize lapha ngokukholwa okuhle ngiza lapha ngikholwa ngikholwa ukuthi uyakwenza ngikhulekela ukuthi uzongisiza manje ngipha umoya wakho Nkosi sipe kona ukuze kube ngokwenkazimulo yakho ngiyakhuleka igameni lika Jesu amen
yes sure it is thank you lord
yebo nako ngiyakubonga Nkosi uyakhole ukuthi uNkulunkulu uze kuphulukisa kuleso sipono nenikazi akusindise na kulungile kwamukele phakamisa isandla sakho kulungile ngabe unale ikhadi lomkhuleko na unale awulidingi angikaze ngimbone lowo wesifazane empilweni yami ngabe sizihambi komunye nomunye dadewethu othandekayo na ngikwazi uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ukuze izethameli zibone ngabe leyo bekuyinkathazo yakho na ubuhlezi lapho ukhuleka bekungesiwe na manje ngile kuxhumana nawe ukukhuleka kuJesu makube yimi kunjalo na vayizelisa isandla sakho kanjalo phakamisa isandla sakho yebo kulungile vayizelisa isandla sakho ukuze babone manje ngazi kanjalo ukuthi ubekhuleka mayelana nani namazwi abewasho na yabo aniboni na ngokristu lapha inenekazi lincane lisanda kuze kuhluza nje lihlezi lapho manje ufuna ukwedlula leyo nkathazo yenhliziyo dadewe tuna awudingi ukuba wenyukele lapha bheka ngapha nje ufuna ukwedlula inkathazo yakho yenhliziyo na kulungile phakamisa isandla sakho uthi ngiyakwemukela kulungile hamba uye ekhaya inkathazo yakho yenhliziyo esiphelile uJesu Kristu yakusindisa inenekazi lincane lihlezi emva kwalo ngo unenkathazo yabesifazane sukuma uma lokho kunjalo kulungile ngabe unalo ikhadi lomkhuleko na unalo elilodwa na bengingahlosile ukukubiza kulungile hamba uye ekhaya ubune ubukhathazwa ngamehlo akho aba mabi nawo ngabe kunjalo na vayizelisa isandla sakho hayi ngoba ufake izibuko kodwa aya ngokuba mabi kakhulu kulungile angeke sakwenza manje hamba uye ekhaya uJesu Kristu yakusindisa awusho ngenzela umusa uzongenzela na ukuze baze ngokuthi ubule ikhadi lelenelekazi elihlezi lapho eceleni kwakho lona ngapha ngakulolu hlangothi ngapha eliphethwe lapho lilesifo sokuvuvuka komphimbo uyakhole ukuthi Jesu Kristu uzokusendisa na yesifo sokuvuvuka komphimbo ngaphakathi kodwa lokho kulungile kholwa futhi kuzosuka kuwe kulungile manje uma ukholwa ukuthi ngingumprofeti kaNkulunkulu ubeka isandla sakho kwesifazane oseduze kwakho ekhala lapho ingelosi yenkosi iphezu kwakhe unenkathazo ngekhanda lakhe uma lokho kunjalo imangonya yolo wakho nenekazi lelo engisanda ukulibiza nje ngalonkathi kulungile sukuma uma lelo kuyiqiniso leli elineduke esandleni salo kulungile uJesu Kristu yakusendisa hamba uye ekhaya uphulukiswe uyamkhola na manje ngabe leyo ngelosi ngokombhalo na lapha emuva le lapha nansi emuva le lapho ngase le emuva kukhona indoda nomkayo unkosikazi unesifo sikashukela indoda enesifo samathambo oh uma nje bengingabenza baqonde uNkulunkulu ngisize mnumzane nonkosikazi Wilkerson sikumani nimengeze nyawo zenu uJesu Kristu uyanisindisa hamba uye ekhaya futhi usinde uKristu uyakusindisa unalo ikhadi lomkhuleko na Kukona okwenzekile kuwe ngabe kunjalo naye kulungile ngabe yiloko inkathazo yakho ebiyiko na ngabe yiloko igama lakho ebeliyilo na konke lokho akushilo kunjalo na vayizelisa sandla sakho emuva kanje uma kunjalo vayizelisa sandla sakho kulungile nakho lapho khona hamba uye ekhaya uJesu Kristu yakusindisa. Bathi ndini na ngiyakholwa ukuthi ingelosi yephambi kwethu iyingelosi kaNkulunkulu na akusimina ngibazi labo bantu ngiyafakaza bayafakaza asazani ngakho kufanele kube yingelosi yeNkosi futhi yenza zona impela izinto zangokomphalo uJesu athi iyo zenza ngaphambi nje ngokuba uvuthe njengeSodoma. Amen. Ake sibone uma nizokholwa. Lapha nansi futhi khona lapha ekhoneni lendani yininekazi qhabo manje mzuzwana nje qhabo akusile ninekazi elimi lapho yininekazi elihlezi phansi lapha kunjalo ininekazi elincane elihlezi lapha ngibone umntwana kodwa yininekazi elihlezi phansi futhi lehlushwa umongozima futhi lona leyo yintombazane yalo encane elihlezi lapho iphethwe isifuba somoya lowo ngisho kanje inkosi. Ima ngezinyawo zakho futhi wemukele ukuphulukisa kwakho uJesu Kristu uyakusendisa sukumani nobabili uma seyizihambi omunye komunye phakamisani izandla zenu futhi nivayizelise izandla zenu kulungile hamba uye ekhaya sithandwa sekuphelile ntombazanyana niphiliswe nonke. Uyakholwa na bukani lapha bukani lapha bukani lapha 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 awukuboni lokho mfowethu Jack na bukani lapha khona lapha kumi ngophezu kwalendoda lapha indoda ephethwe yisibhono kunjalo ayisiyo iyakuleli dolobha ingeyasedolobheni elithiwa yi-orange kunjalo igama layo ngumnumzane Sek ngabe kunjalo mnumzane na uma ngisihambe kuwe vayizelisa izandla zakho emuva naphambili kanje ubuhlezi lapho uthi makube yimi inkosi ngabe kunjalo na vayizelisa isandla sakho. Wo uNkulunkulu ningehluleka kanjani ukubona na ngiyela wonke umuntu ogulayo phakathi lapho kubani ime ngezinyawo zenu futhi nemukele ukuphulukisa kwenu egameni lika Jesu Kristu. Amen. Sukumani ningesabi, mkholwe ngayo yonke inhliziyo yakho egameni lika Jesu.